Tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pāhorangi, nā te ropu Speak Māori, hei āwhina i a koutou ki te ako i tō tātou reo matahiapo, arā i te reo Māori. Nō te ropu Speak Māori te mana whakairo hinengaro ki e nei pāhorangi. E toru ngā wāhanga o e nei pāhorangi. Tuatahi, he whakamārama we te reo. Tuarua, he kiwaha, he whakatau kihi. Tuatoru, he tauira kōrero, he tohunga reo. Nō reira, kia areare mai ngā taringa, whakaoko mai, whakarongo mai. Kia na nāo atu ai te reo ki tō whatumanoa, hei oranga mōu, hei oranga mō tō whānau. E tīwi, in this podcast, Pāhorangi, we are going to discuss how the number system works in te reo Māori. Learning how to count in Māori is obviously going to be critical as your knowledge of the language grows. It does take quite a bit of time and practice, but you'll need to know the number system to answer questions like e hia o tau, how old are you? E hia o tau, and a hia tō huritau, when is your birthday? A hia tō huritau, a te tekau mā iwa o whiringa ārangi, on the 19th of November, a te tekau mā iwa o whiringa ārangi. You notice we had the number 19 in there, tekau mā iwa. Let's start by practicing our pronunciation of the first 10 numbers in te reo Māori, starting with 0. Kore, 0. Tahi, 1. Rua, 2. Toru, 3. Whā, 4. Rima, 5. Ono, 6. Fitu, 7. Waru, 8. Iwa, 9. Tekau, 10. Let's have a quick practice. Let's see how many you remember. I'll say the English number and you say the Māori number. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kuia kai a koe, tino pai rawa atu. Now to say the numbers 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90, simply place the word tekau after those numbers you just learnt, like this. Rua, 2. Rua tekau, 20. Toru, 3. Toru tekau, 30. Whā, 4. Whā tekau, 40. Rima, 5. Rima tekau, 50. Ono, 6. Ono tekau, 60. Fitu, 7. Fitu tekau, 70. Waru, 8. Waru tekau, 80. Iwa, 9. Iwa tekau, 90. For the numbers between 11 and 19, place the word mā after the word tekau for 10. Then count from tahi to iwa, like this. Tekau mā tahi, 11. Tekau mā rua, 12. Tekau mā toru, 13. Tekau mā whā, 14. Tekau mā rima, 15. Tekau mā ono, 16. Tekau mā fitu, 17. Tekau mā waru, 18. Tekau mā iwa, 19. You can see those numbers between 2 and 9 are key, from rua to iwa. Now the same applies for the numbers from 20 to 90. Rua tekau mā tahi would be, very good, 21. Toru tekau mā rua would be, 32. Whā tekau mā toru would be, 43. Rima tekau mā whā would be, 54. 65. Very good. 65. Fitu tekau ma ono. 76. Waru tekau ma fitu. 87. And iwa tekau ma waru. 98. Ka pai. And our word for 100 is kotahiro. Okay, have a go at these. I'll say the number in English. You say it back to me in Māori. Then you will hear the correct answer, which will hopefully be the same as yours. 33. Toru tekau mātoru. 99. Iwa tekau mā iwa. 21. Rua tekau mā tahi. 58. Rima tekau mā waru. 42. Whā tekau mā rua. How did you go with those five? Tika? Did you get them all correct? Let's try another five. 87. Waru tekau mā fitu. 13. Tekau mā waru. 4. Whā. 90. Iwa tekau. 19. Tekau mā iwa. In our next pāhorangi, we'll learn how to apply these numbers in everyday contexts to respond to questions like how many items are there and how many items are required. Our colloquialism or slang term for this pāhorangi is mau te kōrero. Mau te kōrero. Have a go. Mau te kōrero. Now this kiwaha is similar in meaning to saying in English, you to talk, or the English proverb, well that's the pot calling the kettle black. It's a good one-off colloquialism to throw into a conversation. If, let's say, a friend of yours is criticising a particular form of behaviour or something someone else does, and yet they are the ultimate example of the exact thing they're having a go at, then you might say, mau te kōrero, for you to talk. You are in effect saying to your friend or the speaker you shouldn't be belittling that behaviour because actually you're no different. Let's look at some everyday examples where we might use this kiwaha. Firstly, some bilingual examples. Gee, that boy is lazy. Mau te kōrero. You never make me a cup of tea. Mau te kōrero. I've been waiting for a cup of tea from you since 1982. You know what's wrong with the Kiwi League team. They don't listen. Mau te kōrero. Sometimes I wonder if your ears even work. Me e nei tauira reo Māori. Now let's look at some reo Māori examples. Mō te whakahihi koia kei aia. For arrogance, she's the creme de la creme. Mau te kōrero. You to talk. Mō te whakahihi koia kei aia. Mau te kōrero. I ki ia ka mahia e ia, auware ake, haurakiraki. He said he would do it, but nothing happened. Unreliable. Mau te kōrero. You to talk. I ki ia ka mahia e ia, auware ake, haurakiraki. Mau te kōrero. Let's contextualize our learning of numbers. Listen to these sentences and tell me who won and what was the score. I toa ngā ōpango, toru tekau mā rua ki te kore. That's right, the All Blacks won 32-0. I toa ngā rarauhe hiriwa, ono tekau mā ono ki te ono tekau. Yes, the Silver Ferns won 66-60. I toa ngā kiwi, tekau mā rua ki te ono. The Kiwis won 12-6. I toa ngā o mā rua ki te tahi. The All Whites won 2-1. I toa ngā tōkena pango Rima, ki te whā. The Black Sox won 5-4. I've been learning and teaching the reo for 20 years, and a pathway I advocate for successful language acquisition is to listen carefully to expert speakers, to how they structure sentences, to how they use words, to how they use language devices such as kiwaha, and to imitate what you hear. With that in mind, I'm going to read you another passage from Dr. Rangi Mātāmua's magnificent book, Matariki Te Whetū o Te Tau. I will then read you the Māori translation by Leon Blake. Listen carefully to how the Māori translation works, and try to make some connections that will help you to speak Māori. At the end of it all, I'll read the full passage in Māori only. For the ancestors of the Māori, astronomy was interwoven into all facets of life. Ki ngā tīpuna Māori he mea raranga ngā kōrero tātai arorangi ki ngā āhuatanga katoa o te ao. Meticulous observations of the movements of the stars and the planets, ko ngā tirohanga uhu poho ki te nekehanga o ngā whetū me ngā ao, the changing position of the sun, ki te rerenga o te rā, the phases of the moon, ki ngā wāhanga o te marama, and the appearance of anomalies such as comets and meteors, tai noa hoki ki te putanga o ngā tohu rereke, pēnei i te auahi tūroa me te kōkiri, were recorded and handed down from generation to generation as part of Māori oral tradition. Ka mau, ka noho hoki hei kōrero tuku iho ki tēnā o ngā whakatipuranga Māori. Māori astronomy experts, tohunga kōkōrangi, would observe the sky from sunset to sunrise, noting the appearance of the stars. Ka aro ngā tohunga kōkōrangi ki te rangi, mai te tōnga o te rā ki tōna aranga, ki te mātakitaki te putanga o ngā whetū, and deducing meanings from their position, colour, movement and brightness. Ka kimi whakamāra mai, nā runga i te wāhi o te rangi e iri nei rātou, i o rātou tai, i ngā nekehanga me te āhua o te māramatanga. Now, let's listen to that in te reo. Ki ngā tīpuna Māori he mea raranga ngā kōrero tātai arorangi ki ngā āhuatanga katoa o te ao. Ko ngā tirohanga uhu poho ki te nekehanga o ngā whetū me ngā ao, ki te rerenga o te rā, ki ngā wāhanga o te marama, tai noa hoki ki te putanga o ngā tohu rereke, pēnei i te auahi tūroa me te kōkiri. Ka mau, ka noho hoki hei kōrero tuku iho ki tēnā o ngā whakatipuranga Māori. Anā ka aro ngā tohunga kōkōrangi ki te rangi, mai te tōnga o te rā ki tōna aranga, ki te mātakitaki i te putanga o ngā whetū. Ka kimi whakamārama ai, nā runga i te wāhi o te rangi e iri nei rātou, i o rātou tai, i ngā nekehanga, me te āhua o te māramatanga.